radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda numwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihari kwa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi mugezweho nange Venuste nshimiye imana. Mu kiganiro agasaro kaburaga cy'uyu munsi turaho ijambo abana bashakisha ababyeyi babo harabatandukanye nabo kubera ko inzira zabyaye amahari bagatandukana harabo ababyeyi babo basiganiye umwe agahitamo kumuhara ariko na n'ubu baracyabashaka hari n'ababyeyi batazi niba abana babo bakiriho. Turaho ijambo kandi abashakisha abavandimwe babo icyo abana benshi mwumva muri iki kiganiro bahuriyeho nuko banyuze mu bigo by'impfubyi ibigo biramira bikarera bigakuza. Ikaze mu kiganiro agasaro kaburaga.
Shaka agasaro kawe muzakabona. Shaka agasaro kawe muzakabona. Wicike intege. Shaka agasaro kawe muzakabona. Shaka agasaro kawe muzakabona.
Turabimbura ikiganiro dushakisha uwitwa Ngendabanka Augustin ushobora kuba ari Burundi umushakisha n'umugore we Mukanyandwi Teresa yamusize mu Rwanda subira mu Burundi hashize imyaka irenga 30. Mukanyandwi ari mu karere ka Ruhango umurenge wa Kinyazi akagari ka Rutabo mudugudu wa Nyirabubayi yaravuga ko yaramaze igihe kirekire ashaka kuza mu kiganiro agasaro kaburaga.
Umva mbashakishije hari imyaka irenga 2.
Nibyo?
Ndizi mwana zakumva mpanze nomero kuri radio.
Yego.
Kurero ndabumva ufite simati nayo njyewe ngira ndashakisha ndabumvira ngazabatera mesaje.
Yego, mesaje yawe twarayibonye uwo mwatumye yaragutumikiye niyo mpamvu nguhamagaye none rero mbwira ikikugenza.
Ikintu rero nifuza kukikiganira agasaro kaburaga nkunda kugikurikirana.
Yego.
Mfite umufasha wanjye waturutse Burundi yavuye muri 1980 turashakana none ubwo ngubwo yahavuye ngo yari jere wa koperative yari uwo ahantu muri komine ya Buhiga ariko ubu habaye ukaru uwo muntu mbese twari tubyaranye 3 ariko yagiye muri 1990 umwana umwe yarapfuye ariko asize yarapfuye aragenda ageze iwabo ubwo nta gakuru kezi muri 1993 i Burundi hakera intambara ubwo nta gakuru kiwe nigeze menya ariko yambwiraga ko ini iwabo hari muri komine ya Buhiga haza guhinduka Karusi nuko akambwira ko ari muri korovesi ya Gitega akambwira ko papa wiwe yitwaga Ntakabuzema ariko mama wiwe akitwa Kizi n'Indarejina umuntu we akitwa Pasikari Gunika akaba afite umukobwa witwa Nukwigiza Ngensi avuga ati ese ubu yenda yaba yarapfuye bwo habura n'agasirisi kikasigaye ngo tujye twavugana.
Yego.
Nuko rero ubwo nakomeza ngatega amatwi ikiganiro agasaro kabura kumva ndabashakisha ndababura pe hashize imyaka 2 rwose nshakisha mbeba nshakisha mbeba nuko ndakumva mutanze inomero rero kuri radio numva rero ngo mushakishirize abandi nkavuga ntese ubu nanjye yenda ntimwanshakishiriza mwumva uko bimeze.
Nicyo tubereyeho, reka tufatanye tuzagufasha ariko ubanze nawe umbere imfura umbwire umufasha wawe izina rye ninde yitwa nde.
Yitwa Ngendabanka Augustine.
Ngendabanka Augustine mwashakanye aho ngaho mu Ruhango byagenze gute yaje gukora aho ngaho mwahuye mute?
Yari yarijera wa koperative Buhiga baza guhomba aho byaratoroka atorotse arazagera inaha. Ndivina harera ubwo turashakana hashinga iyo myaka nyine ubwo hari muri komine ntongo icyo gihe perefegitura ya Gitarama hari muri Serire Kanka ubwo ngubwo rero yagiye hitwa gutyo ubwo ngubwo bwarahindutse hasigaye ari mu murenge wa Kinyazi akagari ka Rutabo mudugudu wa Nyirarubayi akarere ka Ruhango intara y'Amajyepfo byose byarahindutse.
Umugabo wawe yavuye mu Rwanda ajya Burundi akubwiye ko ajyanywe n'iki?
yaravuze ngo ubwo perezida waruriho avuye hongo kandi akaba yaraje yahombye muri koperative yaraje ahunge yaravuga ngo ubwo perezida waruriho yavuyeho ngasubiyeyo ubwo yenda ni amahongo nta kibazo azagira.
Hari ahandi washakishirije cyangwa se wagize igitekerezo cyo kumushakisha ari uko wumvise ikiganiro Agasaro Kaburaga?
Numvise ikiganiro Agasaro Kaburaga nibwo natekereje kuba namushakisha kuko ni kure cyane ntabwo nari kugira ububasha bwanagerayo ni Burundi bataranafunga.
Hari abandi Barundi bari batuye aho ngaho mu Ruhango bamuzi bari bamuzi?
Abote.
Nta n'abandi bari batuye Intongwe cyangwa se Ikigoma bari bamuzi? Mbese iyo koperative yakoreraga yahombye mbere y'uko ahungira mu Rwanda, iyo koperative yari koperative ikora iki?
Ntabwo mbizi, nimba baraguraga imyaka gusa hari indi buhiga icyo bakoraga ntabwo nkize gusambiye yuko yari jera wa koperative ngagahomba agacika.
Ubu se niba Gustini umugabo wawe Ngendabanka, niba kumva niki wumva ushaka kumubwira, nayehe makuru umufitiye mubwire? Uri hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga, arakumva, mubwire icyo ushaka kumubwira hanyuma mbone kugera kukurikiraho.
Mana we, abana bafite agahinda ku buryo umukuru we yicara akanarira akavuga ati ngewe wampokongerayo byonyine ngo ngewe ngende njye kureba amubwira nti rwose ntabwo wahamenya, uva baramuririra baramushaka cyane rwose abaye akiriho bakamubona cya bakanamwumva Imana yayikoze.
Ndahamya yuko nawe niba akiriho arakumva, naramuka kumvise tuzabimenya tushobore kubahuza. Madamu Mukanyarwanda Teresa, rero nagira ngo ngushimire kuba warategereje iyi myaka yose, umbwiye ko wategereje imyaka ibiri kugira ngo uze mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Tuzagufasha turebe niba twagera muri Karusi tukabaza niba hari umuntu wamenya Ngendabanka Agustin mwashakanye mwabyaranye abana babiri. Niba yumva rero azamya yuko Mukanyarwanda Teresa warutuye muri Ntongwe wari umugore we akimukunda akimutegereje. Ngaho rero ukomere, ngushimire ko wumva ikiganiro Agasaro Kaburaga ku Ijwi ry'Amerika.
Mana umva namwe Imana ibarari imbere n'inyuma, nyagasani bifurije imigisha y'Imana iteka ryose.
Urakoze cyane
Agasaro Kaburaga.
Umwana w'umukobwa yaravutse ariko asanga se amaze kubwira nyina ko batakibanye. Nyina ntiyabyakiriye neza, afata umwana muhira se arigendera. Turi mu mwaka w'1990. Nyina w'umwana yaratuye mu Gatsata, naho se Rudasingwa Emmanuel akaba yaratuye ku Kabusunzu. Uwo mwana yabuze papa we muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Yaje mu kiganiro Agasaro Kaburaga ashaka irengero rya mama we, yitwa Diane Uwamahoro, atuye mu karere ka Nyarugenge, umurenge wa Muhima, akagari ka Nyabugogo, umudugudu w'Indatwa.
Iki ni kimwe mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Njyewe navutse ndi umwana mutoya, noneho papa wanjye mbona kwa mukadata sinabasha kumenya mama wanjye. Ubwo nibwo icyenda kane kitampunga mpungana na mukadata, bajyaga bambwi kujya mu mashyamba ya Kongo nyine niyo nakuriwe, muri iyo ngiyo ntari umubyeyi wanjye ari we mama umbyara. Ako papa we yarapfuye, yapfuye mu ntambara ya Jenoside yakorewe Abatutsi icyenda kane. Noneho ubwo ndahunga nyine nkiriye mu mashyamba ya Kongo, nkurana n'abandi bantu ari bo mukadata n'abandi bafamiliye, ariko ntabwo nigeze mbasha kumenya mama wanjye umbyara. Noneho muri 2021 nibwo twaje kugaruka mu Rwanda, tuhageze mbaza famiye twari twahasanze, ndabaza icyo ntabwo namwe arabashije kumenya umubyeyi wanjye w'umumama wambyaye. Barambwira ati twumvaga ko ngo atuye mu Gasabo. Kuva icyo gihe rero kugeza iki gihe ndababara cyane kuba ndinze mba mukuru ntazi umubyeyi wambyaye w'umumama. Icyo nagira ngo mbabwire rero muzanshakire rwose, nizambare ibyo n'inda yaba akiriho n'inda nyumva yanzanye ahantu papa yabaga ariho, ariko gakagusunzi kumusagara ntigahonga aho aragenda rero nako ndamenya n'inda dahari nako ndizi majango kizambari
niki cyatumye akwivanaho warakimenye
nako nibyo nyine barambiye ari ngo yarafashe n'uko batabanye cyo niba doktor cyangwa papa yari amaze gushaka indi mugore ari naho nyine yanze ntarabugeze bakinjwanye nawe ngari muto ari umwana muto cyane ntabwo nigeze kumenya ntabwo namenya ari amazina ntabwo nayandi imwe imwe n'isura ntabwo nigeze nta n'umuntu wigeze abasha gusobanurira
papa wawe yitwaga nde
bambwira ko batamuzi yitwaga bidatinda nawe
hari abavandimwe be bandi bariho aho ngaho ku Kabusunzu
abavandimwe be hari mukuru we yari afite kimura nawe yapfuye mu ntambara mushiki we hasigaye mushiki umwe niwe twabashije guhunguka tugiye muri Congo tumushikiraho niwe wabashije kutwakira njyewe na murumuna wanjye tugiye muri Congo ariko ntabwo mushiki we yigeze ahari ariko ntabwo yigeze asobanurira ngo ambwire ahunda neza aho mama nimba yaba abuzi cyangwa ataramumenye nimba abariho cyangwa atari
umaze gukura wigeze utekereza kuba wajya mu Katsata ukabaza niba hari umuntu waba ufite umwana yatandukanye nawe ngo urebe ko yenda wamugwaho wabona umubyeyi ushakisha umwana nawe icyo gitekerezo wigeze ukigira
nubwo nyine mu gatatura nimba mwamuhazi nta nubwo ari kure yo ku muntu imana nta muntu gusa nari ntaziyo ariko icyo gitekerezo ntabwo nigeze nigira ngo mbashe kuba ntajyayo ngo mbaze
niyo mpamvu nkubajije mu gatsata ndahazi uvuye aho utuye uvuye aho ngaho utuye ujya mu katsata n'ubu tuvuganye waba ugezeyo hanyuma ni hafi cyane nyoko wanyu uva indi mwe na papa wawe ibyo byose azi amazina y'umukobwa wabyaranye na musaza we ntabwo yigeze kubwira amazina ye
ntabwo yigeze yambwira aje cyangwa undi tuyitabwitanguka tuza njye nawe se n'umutima kubimubaza arambwira ngo ntabwo yigeze abimenya ngo ntabwo amwumve
nyoko wanyu mwahunganye mujyana muri Congo nawe mwaragarukanye mu Rwanda Imana muhire uko ridashira
yaranamfashije cyane gusa yajyaga mbwira ko nimba mbyibuka neza nari mutoya ndavuga ko ngo yitwaga Sayatina ndumva ako kajambo ako kazina ndumva ariko twigeze kumeramo we yari azi n'amakuru ye neza ariko ntabwo yigeze abasha kunsobanurira neza ngo ambwire ariko amakuru yari ayazi ariko urumva nyine naje kumenya ubwenge we amaze kwitaba Imana abasha kuza kugaruka mfite ayo makuru nayo yizewe kuri
ariko byibuze uzi izina rimwe rya mama wawe yitwa Seraphine
icyo kintu nari cyarabigeze kunda kumbwiraho gatoya
ariko se ubu tuvuganye wagutumayo wakubwira ngo uzahinyuze ushobora no kuhagenda umuntu yakubona mu nzira akavuga ati uyu mwana arasa nanjye ati umwana n'uwanjye ibyo bigeze ubitekereza
ntabwo nabitekereje ariko ndamuhunguye ubwenge ndumva wamugana icyo kintu ntakagombye kuba narana kugikoze mbere
none Diane w'amahoro niba mama wawe reka tumwite Seraphine irindi ntabwo turizi nitugira Imana witwa Seraphine wabyaye umwana hafi muri za 91 mwana w'umukobwa akaba yari afite umugabo bamubyaranye warutuye ku Kabusunzu witwaga Rudasingwa naramukadi wakiyumva cyangwa se wabazi ko abo bantu bakundanye bakabyarana umwana ubwo nawe azadufasha tumenye niba koko uwo mama wawe yaba ariho niyo yabatana ariho kandi nabyo tukabimenya ariko reka tumwifurize kuba ariho reka tumwifurize kuba ariho nkusabe uramushakishije ugiye mutarabonana niki wumva ushaka kumubwira imyaka 30 yose ishize utaza makuru ya mama wawe utaza hwari niki umva ushaka kumubwira
ikintu umva ushaka kumubwira
yego
nzi mu byinshi cyane narababaye cyane babuzima bubi cyane bumbabaje ajije navuga ntibyibuza niyo nza kuba kugeza n'ubu ubuzima burimo yambuka ibanki iyo nza kuba mufite ari kuzajya mutura gahinda kuko nagize nkamubwira ibibazo byose mvuye nabyo cyane ko ari nawe navuga yasaza kunsiga saza kuzanwa kigo kwa papa wenda ntabwo ari kugera kuri urwo rwego ariko mubonye byibuze namubwira ijambo ryo gusana namubaza ikintu kimuta gusa cyonyine namubaza impamvu yanyikuyeho bigatuma mbaho
nabi cyane. Birumvikana ko ugendana agahinda kagushengura ugasangiye n'abandi bana benshi bakura badafite ababyeyi. Impamvu zatumye agutanga ntabwo twazimenya, niwe wenyine uzatubwira icyabimuteye. Icyazana akaboneka kabanza ukagira umubyeyi, ibyo nabyo muzabiganira ube wabimubaza. Birumvikana ko si icyo kibazo cyonyine ufite, gusa ufite n'ibindi wifuza kuba waganira nawe. Nagira ngo ukomeze gukura udafite umubyeyi ntabwo byoroshye, kuba waragize ibyago na papa wawe akitaba Imana ukasigara wenyine ukabaho ubupfubyi n'ubwo bwose wagize abantu bakubaye hafi kugira ngo ushobore kura gutera imbere. Ariko umubabaro wawe nk'umwana wakoze wenyine ndawumva. Ngushimire kuba wihangana, ngushimire kuba utahakare, ngushimire kuba ukifitemo ubwo w'umuntu. Ubukomeze kandi wizere yuko tuzagufasha. Twizera yuko mama wawe Serafina irindi tutazi
abayariho cyane nkamenya ko hari cyangwa ataza, basi nkabona n'umuntu ambwira ko yaba yaramuzi ariko basi atakibizanye na cyaba gihagije.
Ntabwo azabura abumva ijwi rya Amerika batuye mu Gatsata ndetse no ku Kabusunzu babazi bazi Rudasingwa niwe papa wawe. Abo mu Gatsata nabo bazi umwana w'umukobwa witwa Serafina wabyaye muri 1991 hafi aho, akibaruka umwana w'umukobwa ariko akaza kumujyana ku Kabusunzu. Abo nabo abakiriho abahari bazatubwira, ni amakuru tugenda duhererekanya. Ngaho rero Diane, urakoze kuba warakomeje kuhamagara ntucike intege, no kuba twashoboye kuvugana rero ibihe byadukundiye n'ubwo byabanje kudutenguha. Ngaho ukomere ugire umugoroba mwiza.
Murakoze cyane rwose, ndabashimiye namwe kuba mwemeye igihe cyanyu, kandi nubwo habaye n'inzitizi nyinshi ariko ukazihanganira. Wakoze cyane.
Agasaro Kaburaga.
Mukomeje kumva ikiganiro Agasaro Kaburaga. Dutumikire uwitwa Uwimana Angelique, ni mwene Murimanyi Pierre na Mukaroni Edisa. Ararangisha umuvandimwe we baboraniye muri Congo mu mwaka w'1994. Amakuru afite nuko nyina ubabyara yitabye Imana asize uruhinja rukivuka, maze se akarujyana muri Croix Rouge mu kigo cya Croix Rouge muri Congo. Uwimana Angelique yatahukanye na se amusiga kwa nyina wabo, ababwira ko abandi bose bapfuye bagasigarana uruhinja narwo yasize muri Croix Rouge muri Congo. Se ubabyara nawe akaba yaraje kwitaba Imana batarabona uyu muvandimwe we wasigaye muri Congo. Uwimana Angelique akaba avuga ko ababyeyi babo bakomokaga mu cyahoze ari prefecture ya Gisenyi muri komine ya Satinski, segiteri ya Gitwa muri serire ya Kankunga. hari umugani w'ikinyarwanda uvuga ngo ubwiwe ko azagabirwa nubwiwe ko azanyagwa ntibagoheka kimwe. Nambaje Imana Rekishi Bahimba Rukara yakuriye mu kigo cy'impfubyi arererwa mu muryango wa Rutuye Nyarugenge. Icyo gihe hari uwo yateye ubwuzu ashaka kumugororera ariko ntibyashoboka. Nyuma y'imyaka 25 Rukara yitabaje Agasaro Kaburaga ngo ahure n'uwo mugiraneza atuye mu karere ka Kicukiro umurenge wa Nyarugunga akagari ka Nonko umudugudu wa Rugari.
Ikinzanye rero mu mwaka wa 1997 hari umuzungukazi w'umumetisi mama ni umunyarwanda yavukiye umuzungu nagira ngo mama yavukiye Rubavu yambonye ahantu mu Kiyovu cy'abazungu ahantu banderaga bo abo bantu banderaga uwo mukecuru yavukanaga n'ubyara mama. Icyo gihe Jenoside yari irangiye yarebaga ubuzima bayiho uko bafashe nyinshi arabasaba ngo anyijyanire muri Amerika. Icyo gihe umugabo yakoraga muri woni inaha i Kigali ariko umudamu ntabwo nzi nimba nawe arimo yakoraga. None icyo gihe arambwira ati tugiye kugura mitasiyo tujye gukorera ikampani mu birometero 120 urumva nari nahagera sinari mazi. Ati tuzahita tugenda muri Amerika ubwo ari umwaka w'97. Noneho umusaza wakoreraga mikoro munyanganizi tugarati direkiteri wa Izari byanze bikunze ntimwamuyoberwa agira gutya ndabaza nese muzenyi i Bugande hameze gute. Arambwira ngo mva sharuka amamagara akazina k'agahimbano Rukara n'uwo muntu anzi ku izina Rukara ati Bugande wapfuye bakakurya bakakoresha ibyo bashaka bakaguhingisha cyangwa bakakurya. Ati Bugande ngiye kukurya bakugaburira nk'inyamaswa ukabanza ukarisha mpita nibunamishe muri Jenoside ibyagezeho ndi umwana mbona ndapfuye. Icyo gihe nari mvuye muri kuroje y'Ababiligi Kacyiru nari narabaye umwaka 1995 nari nje kuba muri urwo rugo kuri uwo mukecuru ari nabwo uwo muntu yicaraga akabanyaka ari nabwo nange nemeraga ariko ambwira ibyo by'Ubugande ndabyanga anyinge n'isenga itanu wanyuma ngira mu maso abona ko nabyanze ambwira ati baragushuka abona ko nabyanze ariko nyine arerera hari ku bwa Venili yanjye yabonaga hirya yesha imbere yanjye birangira ntabashije kugenda. Noneho abandi bahita bananyirukana ndasavarijinga nongeye kumutekereza sinari kugera contactes. Ariko nanone hari abitwa kubwo navuga ngo ni ba mama wacu bari abana b'uwo mukecuru narabinginze umwe niruka mbwira ngo yabaga muri Hollande aza kujya muri Irelande ntako nagize ngo mbingize bamaze na Jeanne baraka. Ubwo ungu arambwira ati oya ntiyanakwibuka ndavuga kunyibuka aranyibuka kuko mbere naragaga nyuma zamusuzi bakambwira ko bamusuhuza birarangira banga kumuza nawe bo banyuma na contactes gusa ikintu kimwe cy'ejo bundi umumezi atanu ashize nigeze namwandikira uwo muntu icyo namusabaga kugira ngo ampuze na Jeanne wenda mushimire ineza yarangiriye yuko nkura muri Afurika muri ubwo buzima ndi umwana ubwana bukanza musimbo ntugira inama nabwo ntibangira inama byibuze mushimire ineza yarangiriye kuvuga ngo yarangiye kundera nzagira ubuzima bwiza. Icyo kintu nyamukuru cyo kuba namubona nkamushimira. Ariko hagati aho Yolanda yarangiye ngo ashobora kuba muri politiki ngo bakorera South Africa bagataha Portugali ni ukumufasha kumushakira nkabaha agafoto ke nabaha n'ayo mazina yanjye mukamubwira areke nako gahimbano mukamushakira mugendereye ukuntu igihe bakoze mu Rwanda mwaka w'96 miliyoni 97 bakajya gukorera mu Bugande 98 bagahita mu Rwanda hari bawutahamo iwabo jenayinsi kuba ari muri Amerika ariko nyirizina ngo baba bari muri Portugali uno munsi bagakora Afurika y'epfo bagataha Portugali.
Ndagushimiye cyane kuba witabaje ikiganiro Agasaro Kaburaga ndizera ko uwo mugira neza uzambona bidatinze ngaho rero nongere ngushimire ukomere
yego murakoze cyane imana ibaho umugisha ngirango mwana rede ikintu amaranga mima yanyuze kandi kanatekereje kuri titre mufite kubera umunezero kumva igihe nari maze ishakisha nimero yacyo niruka mu banyamakuru mbasha kumenya ko kuri RBA bacehe bashakire kubw'amahirwe barambwe bati urayikoneje mana imana mwishe baho umugisha kandi nahataboneka ibyo mwakoreye abandi nako nanjye nakoresha uko mushoboye abanagererwa n'icyo ngicyo ariko nizeye ko nzanamona imana ibaho umugisha mu gihugu cyo mu ijuru murakoze
agasaro kaburaga
undi mwana nawe wanyuze mu buzima bwo mu kigo cy'imfubyi ni Mbonye Umuvunyi Jean Baptiste bakundaga kwita Mapusi atuye mu karere ka Rwamagana umurenge wa Gahengeri akagari ka Rwedi umudugudu wa Kiruruma arashaka umuryango we bamwe mu bawugize bashobora kuba batuye mu Mutara mu Rwanda
ndashaka nina mushiki wanjye nyogokuru wanjye na data nanga naramubona kuva navuka ariko nawe ndamushaka
none abo bantu bose bo mu muryango wawe mwatandukanye mute byagenze gute
none twatandukanye mu Rwanda aho bita kararendo nari nyungute ko ntabwo nahibuka neza ibyo amazina yawe nari mfite nk'imyaka mirongo itandatu rendi kuko nibwo twari cyane ahantu hose nagenda nagenderwa n'abaturage basanzwe mu kigo cy'imfubyi aho bita imisho kwa Heremani
ubwo hari mu wuhe mwaka
hagati y'icyenda gatanu n'icyenda gatandatu
wari ufite imyaka ingahe icyo gihe
imyaka itanu cyangwa itandatu kuko ahongaho mu kigo cy'imfubyi birambwira ko nahageze mbona utanze mu kigande kuko narerewe mu Bugande
warerewe mu Bugande none se ababyeyi bawe baba bari i Bugande cyangwa se baba bari mu Rwanda
ndacyo bari mu Rwanda kuko mama niwe twatahanye noneho nyogokuru n'abarimu basaze batashye nyuma
none se batashye bagiye hehe bamenya amakuru y'aho berekeje mu karere kanaka k'u Rwanda
nigeze kujyana nange kirego kureba ishakiraga abana mu muryango noneho baza kunjyana ariko bagenda ko ngaruka mu kigo cy'imfubyi aho nari ndi bitewe n'ubuzima nari ndimo n'uko naho bari bari Burundi we nagarewe nawe we ariko ikintu cyatumye tuburana bwa Burundi namaze gukora nsubiye nsanga bari mu kindagura gutyo
aho wasubiye kubashaka ni hehe ni kabarondo wajye kubashakira he
yego kurewe mama n'amari mu yango ye yatashoneza mu mutara no na santuji none nda kugaruka mu kigo cyatanduraga ikigo yashize mu myaka myinshi nshobora gukora namaze kwiga ngiye kubashaka nsanga bari mu ariko nagize nza kubona umuntu aramira abantu turabazi ariko bari mu kigo cyatanduraga
none wowe urabibuka amazina yabo
mwese ngenze amazina izina rimwe rimwe
ngaho mbwira nyokorume yitwa nde
nari mu rutwe rukubwiye imana
naho se umukecuru akitwa nde
nimba bari mu rutwe na nsiba ntabwo nimba ndiyo
bakaba bari batuye mu Mutara
bari batuye mu Mutara hafi ya Nyagatare ariko ntabwo nzi umudugudu n'akagari ntabwo mbiyo
ku buryo nta muntu n'umwe w'umuturanyi wabo waba ukuzi nta muntu waba wibuka wavuga ati uyu mwana ndamuzi Mapusi ndamuzi
hari umuntu nasanze yari ari aho mama yari ari abibwira ko nawe yamuzi
yego
ariko umuntu nawe niwe ufite izina rye gusa nibuka ko hari hari umuturanyi w'umukecuru bitaga ndumva niyo ariko bari bafite umwana bitaga Ninyamira Gitariro niba yari iwacu ntabwo mbizi namubonye gutyo ari mukuru umukecuru ndamwibutse yari yitaga Mukakibibi
utaha muvi Bugande mwari muvi Bugande mwaragiyeyo ryari byagenze gute kugira ngo mutahuke icyo gihe
rero ntabwo amakuru ntabwo bafite uko ngo dutaha iwacu bambwira ko bari barahunze ngo intambara ngo byari byo ubu nibwo ndasobanukiye ko ari jenoside barahunze mbere utaraba jenoside yabaye turi mu Bugande
yego
rero ngo nari mutoya nta kintu mbiziho
dekano ntunkujyane kabarondo ikabarondo nta muntu numwe wabu hadi uhasigaye ushobora kuba mwene wabo na papa wawe
ara kabarondo na urikuye umuntu zata ukagaba tagenda bakiri mu handa bose bashaka kuba na gari hiya kuko na nyunda kongoka mu mutara niyo kavukire
umuryango wawe wose nta muntu numwe usigaranye nta muntu numwe barahari barahunga ho mu Rwanda ariko ntabwo uzaho bari
yose nago ndaho bari ariko ndizera neza ko bari mu Rwanda kuko ibanira n'umwe ko yamwe ko ikitego n'yacu benshi aho bitakabare ariko nago mazi n'ano bwo ngiri ko yamwe ko yacu n'ubwo cyose ko ngo ko yacu ari mu mutara
ufite bene wanyu kabarore ariko ntabwo uhazi nukuzagufata akaboko nkakujyana yo kubera ku kabarore ndahazi ntabwo ari kure ubu ngubu tuvugana uri Rwamagana kuva Rwamagana ujye kabarore niyo wagenda n'amaguru ntabwo hashira imitaga itatu utaragerayo yego
naje kwiga kuko nize ibijyanye n'ububaji ikigo bandikaga banyeretse kwiga ububaji kuko bari bafite ateriye namaze kwiga bamakazi wera bamaze kumpinda mfata amafaranga bampindura ndetse nimpindura ahongaho mu mutara hose nimeze nk'umuntu yataye umutwe nshakisha nshakisha nibwo naje kubona umuntu wange umbwira ngo abo bantu arabazi ngekete ngo ndashije kumara igihe kinini aho ngaho ngo nibwo nazayabona kuvuga ntabwo ndongera gusubirayo
ntacyo bitwaye wanyuze aho wagombaga kunyura ku ijwi rya Amerika radiyo yumvikana mu turere twose tw'u Rwanda na Nyagatare baratwumva mutara wose baratwumva ikabarore baratwumva ndahamya ko hatazabura umuntu waba uzi uyu mwana wari mutoya Jean Baptiste wari mutoya enda bakuze kuri mapusi ariko nagira ngo wongere wibutse abatwumva mazina y'ababyeyi bawe kugira ngo biyumve n'uwabumva bazi ababwire duhere kuri papa wawe
papa wawe n'ukurambira kwitwaga Rwagahungu
yego
mama kwitwa Naranga Nyimana
yego
mama atandukanye ari kumwe na mushiki wanyu ari mutoya cyane yitwaga Ndabaye
yego
na mura na narume yanjye rikoze kubwira imana na mukecuru yanjye nyine zina abantu bakoranye imibare itagaze nase ariko tubere inshuti niba ko tujya gutandukana n'abambwiye ko data yari akiri uganda ariko ngo ngaho buri cyumweru kimwe ngataho ngo baravuganaga nuko ngo yabaye umwana nkahita nsubira imikino n'abayobozi ariko yari kuzamura n'ubu ko mfite icyizere ko nabo hari
ndahamya yuko papa wawe ashobora kuba akiriho niba atari Bugande ari mu Rwanda rwa buhungu azakumva niba ariho akabakumva nimba hari undi muntu wo mu muryango yaba kubw'Imana yaba subi imbabazi waba wese akumva niki ushaka kumubwira usegaranye umunota umwe niwe nkunda gutanga kugira ngo umuntu rwose avuga icyo atekereza icyo yifuza kubwira abashakisha ngaho uwo munota nawe ufate winigure
papa wawe nawe ngera ko yifuza kumubona nubwo naramubona ariko ndamukunda kuko ntakibazo nigeze ngirana nawe nubwo nabayeho nawe ariko si ukubera we ntabwo nigeze mubona ariko mubonye namwita papa kuko mu buzima bwanjye sinigeze mpamagara papa nawe twabanye gahe gato nawe sinigeze mubona nubwo ko namutita iruhande rwose ndabonye nashimye Imana kandi nawe namushimiye
urakoze cyane Jean Baptiste Mbonyi Muvunyi wakoze cyane kwitabaza ikiganiro Agasaro Kaburaga unshimirire n'umufasha wawe wadufashije kugira ngo dushobore kuvugana ndizera nkomeje yuko abikabarore abinyagatare aho mu mutara wose bakumvise bazakumenya hanyuma tukazashobora kuguhuza n'umuryango wawe mugari n'umuryango wose tuzashaka ubwo rero nitugira icyo tugeraho tuzakubwira uzakomeze ryo wumva ijwi rya Amerika ikiganiro agasaro kaburaga gira amahoro
Shaka gasaro kawe muzakabona
maze rero
Shaka gasaro kawe muzakabona
Wikiki ntege
Shaka gasaro kawe muzakabona Shaka gasaro kawe muzakabona
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ikiganiro agasaro kaburaga umwihari kuwa muri sanga mu rwego rw'ubufatanye n'ishyirahamwe ry'abametisi Métis du Monde rikorera mu Bubiligi no mu Rwanda nyuma y'imfura yacu Hélène Eveline Schmidt twaboneye umuryango nyuma y'imyaka 51 ashakisha uburiza bwacu n'uwitwa Marie Flore Gillet wavukiye mu Rwanda mu mwaka w'1956 nitandatu avukira ku musozi wa Mukono muri Byumba nyina yitwaga Teresa Mukamwambutsa akaba umukobwa wa Kabongo nyina kitwa Kiminga nabo bakomokaga i Mukono papa we yari umubirigi witwaga Fernand Piret wari umukozi w'ububirigi akaba yaraguye ahitwa Imurama mu mwaka w'1956 amakuru dufite aremeza ko papa we amaze kwitaba imana bamujyanye mu kigo cy'abana baba metisi cyari save mu mwaka w'1957 yahamara imyaka ibiri mu mwaka w'1959 yoherezwa mu Bubiligi Marie Flore ashyirwa mu kigo cy'impfubyi mu Bubiligi turamushakira umuryango mu Rwanda mu bushakashatsi twakoze twabonye ko uyu mubirigi Fernand Piret hari n'undi munyarwanda kazi babyaranye umwana wavukiye isave muri 51 umwana w'umuhungu nyina akitwa Kamanzi Jetruda yakomokaga aho mu gatoki waba afitanye isano na Kamanzi Jetruda wabyaranye n'umubirigi Fernand Piret umwana w'umuhungu akuherezwa mu Bubiligi mu mwaka w'1961 yatubwira niba hari umwana cyangwa se umwuzukuru wa Teresa Mukamwambutsa w'Ibyumba ukiriho niba se umuzi imubwire kumwene wabo Marie Flore Gillet uri mu Bubiligi amushaka
agasaro kaburaga
mukomeje kumva ikiganiro agasaro kaburaga abana babiri b'abahungu bajyanywe mu kigo cy'Imasaka nyina amaze kwitaba imana turi mu mwaka w'1990 mushiki wabo Mukazikeye Clarisse utuye mu karere ka Nyanza umurenge wa Kigoma akagari ka Butansinda umudugudu wa Karama aratubwira ukuntu batandukanye yifuza ko twamufasha kumenya aho baherereye
Ikintu kizanye mu kiganiro ni ukurangisha abana twabuze twari bato mama yapfuye muri 90 noneho amaze gupfa muri 90 kuko twari bato tudashoboye kurera abo bana babajyanayo mu kigo cy'imfubyi kandi bitaga Imasaka
ninde wabajyanye
umudamu bitaga Yosefa wari wacu nyine wa komine Kigoma umudamu we
abo bana yabajyanye ari ndu bamuhaye yari afite ubuhe burenganzira bwo kubavana aho mu muryango wabo akabajyana mu kigo cy'imfubyi
mu muryango wacu twebwe mama yarapfuye noneho apfa twebwe twibana mbese turi imfubyi noneho kubera twari abana batoya urabona yaguye mama ajya gupfa yaguye hariya kwa muganga ahantu hari Kigoma nyine uburira cyane
yego
noneho urumva kubera twari abana tukajya tujya kubavuza harimo gato nyine kataramenya kurya no kumva twagira ngo tubahaye nk'amata akabacamo tukajya kwa muganga abaganga niba batubonye batugirira impuhwe hari umuganga wabitaga Gasangwa n'undi mama bitaga Bonifrida nyine batsimbana umudamu we hari ubwo niba batugejeje kuwo mu mama nyine
ari impuhwe babagiriye bati turebe uko twabaramira aba bana bakabaho ntabandi bantu muryango wanyu bari basigaye bo mu muryango wa papa wawe cyangwa mama wawe
mu muryango wa mama hari mama arume ariko nyine ntago bari batwitayeho kwa papa naho urumva badata wacu bari bahari ariko nta muntu numwe abashaka kutwitaho kubera ko papa yari ashatse undi mugore.
None se mama wawe yitaba Imana papa wawe yari akiriho?
Yariho n'ubu ngubu ariho.
Ubu se abahehe?
Ubu nyine ariko uko bimeze ntago papa wanjye ariwe papa wabo bana. Abo bana tuvinimwe kwa mama, mama yashatse kwa papa aha tubyara turi babiri jye na mukuru wanjye gusa. Abandi bana rero yababyaye mbese ubwandi batandukanye papa yashakiye n'undi mugore. Mama nawe yariyubakiwe aba nyine ari ndushibe aho ngaho.
None se ni namwe mwafashe icyemezo cyo kubajyana mu kigo cy'imfubyi?
Yego, mukuru wanjye niwe wari mukuru, niwe wajyanye nabo babajyanye nyine mu kigo cy'imfubyi, ni nawe wagiye kubasinyira ariko nta kintu yarapfuye.
Hanyuma nimba warabaherekeje byagenze gute kugira ngo abo bana mubahe uwo mudamu Yosefa?
Mukuru wanjye niwe wari mukuru.
Yari afite imyaka ingahe?
We yigaga hari mu mwaka wa gatandatu ariko ubu byabaye ngombwa ko duhita tuva mu ishuri kugira ngo dufate inshingano nyine yo kurera abo bana, twabonaga nta wundi wo kubitaho.
Hanyuma nyibutsa nimba wibuka Gasangwa abagirira impuhwe abasabira ko uwo mudamu Yosefa yabajyana mu kigo cy'imfubyi, abana bagenda nawe warabaherekeje wajyanye na mukuru wawe?
Njyewe nabagejeje nyine aho kuri uwo mama babashyira mu modoka nyine kuko bari bafite imodoka baragenda, ariko aho ngaho mu kigo cy'imfubyi babajyanye masaka bajyanye na mukuru wanjye.
Hanyuma mukuru wawe akubwira ko hari urupapuro yasinye yemera yuko abo bari umunabe basigarayo?
Yego.
Kuva icyo gihe nta yandi makuru yabo wigeze umenya, wamenye uko bahavuye, wamenye aho bari, nayahe makuru ufite?
Nta yandi makuru nongeye kumenya kubera ko twari abana nyine natwe hari hasigaye n'abandi twagombaga kurera, abo nibo nyine bari bato babanaga batugoye, ntabwo twigeze twongera kumenya amakuru. Urumva birindi iyo bigeze muri 94 umwacukwe ndacukwe birangira nyine mukuru wanjye yitabye Imana, nibona ari ryo wisanze ryonyine nyine.
Abo basaza banyu bajya mu kigo cy'imfubyi cya Masaka bari bafite imyaka ingahe?
Harimo gato kari ubwo ntashoboye kugereranya neza, ariko uwo umutwe yarataruzuza umwaka, yari afite hagati y'amezi 9 n'umwaka. Ubwo sinaba nkibuka ngo bavutse ryari kuko nanjye nari umwana urabyumva.
Yego.
Ariko umukuru yari hagati y'imyaka 3-2, hagati y'imyaka 3 ninga kuko ari umwana uzi ubwenge, ubwo yaticara ha ngiye kuzana amazi akahicara kandi ntuhave kuko twari bato, ntabwo numva nakwibuka ngo bavutse ryari, ibipande by'ikingiza sinzi ngo nabibona gute. Ubwo rero yari umwana uzi ubwenge, mbese wabwira ngo ucara ha akahicara aho ngo uti ntabwo umuntu uzangu winjire mu nzu, yari umwana mbese w'incuke nyine hagati y'imyaka 3-4 gutyo.
Amazina yabo nayahe? Umukuru yitwaga nde, umuto yitwaga nde?
Mwaga ntakiruta Imana Kalisa. Umukuru?
Yego.
Yitwaga Hakizimana Jean Claude.
None se nyuma ya 94 hari amakuru yabo mwigeze mumenya muzi aho baherereye?
Ntabwo twigeze tuyamenya kuko 94 ubu byabaye ngombwa ko nyine bamwe bacukwabo abandi bacukwabo, birangira mukuru wanjye nyine duhuye tutakibona nyine we nari kubaza amakuru kuko niba ruzi naho yabajyanye. Uwo mumama nawe wadufashije kubajyana ntabwo nari kumubona kuko abantu bose bahise bahunga, ugeze na n'ubu nta makuru mfite. Amakuru nigeze kumva nayo uko wenda abo bantu baba barabahunganye, ariko sinzi ngo bahunganywe n'iyihe leta, sinzi ngo babahungishije mu kihe gihugu, ariko nyine nabyumvise gutya, ariko nta gihamya nabyo mbifitiye neza.
Ariko uzi neza ko 94 bari mu kigo cy'imfubyi cy'Imasaka? Hoho naguhumuriza niba koko ariho bari bari abahunze abana b'imfubyi bari bahari 94 bose ku itariki hafi ya 13 ni bwo bwa nyuma buri indege bagana mu gihugu cy'Ubufaransa. Hari n'abandi bakeya bashobora kuba baragiye mu Bubiligi ariko benshi bagiye mu Bufaransa, ubwo ngubwo rero nabo Imana niba yarabakomeje bakabakiriho niho bashobora kuba bari. Ariko se mbere y'uko bagenda, uwo mudamu wabagiriye neza akabafasha kubashyira muri icyo kigo cy'imfubyi hagati ya 94 mwigeze mujya kumusura mumushimira yuko yabakoreye icyo gikorwa, hari
imigenderanire mwigeze mugirana nawe mbese igeze abamenya mwibwigeje ajyaga babwira ati bana mumeze mute urambira ko ari umuntu mwiza mwakomeje kugenderana nawe
ne hari gihe yadutumaga nkuko akadufasha nyine nk'abana b'imfubyi ariko ntago ari kenshi nyine twakundaga kugenderanira ariko yarabizi nyine ko twibana mu rugo rwa twenye n'itubabana akagiye nyine dutumaho tugatinda se mu sure tukagenda nyine akadufasha
ni byiza bw'umwagiranye iyo migenderanire y'urukundo akabamenya nk'impfubyi nawe ndahamya yuko kino kiganiro zacyumva ubwo azamenya amakuru yawe usigaye mukuru wawe na yazayamenya ko atakiriho ubwo nibishoboka hari icyo yamenyeshwa ko nacyo yamenya ariko hari icyo yamenye nabyo yatubwira amakuru yabasaza bawe ariko ashobora kutabimenya kubera ko bagiye inzira zitandukanye icyangombwa ni uko yabamenye kiri bato akabamenya hasigaye nagira amakuru yadufasha kugira ngo dushobore kugera kuri basaza bawe ayo nayo ndahamya yuko azayaduha niba basaza bawe bakumva muri kano kanya ubabwire buri wese mu izina rye umuhamagare umubwire icyo ushaka kumubwira nguhaye umunota umwe ngaho buri masegonda 30 usuhuza umwe umubwire icyo ushaka kumubwira nubwo bwose bashobora kuba bumva bavuga ururimi rw'igifaransa ariko tuzabasemurira nitubabona babwire icyo ushaka kubabwira
tuhuza nakiruta imana Kalisa ndamubwira ko mukunda ari musaza wanjye kandi ndamukumbuye kandi ukuri ntabwo yagiye nk'uko wenda yabakeka ko bamujugunye ibibazo by'ubupfubyi ndasuhuza Nakizimana Jean Claude nawe ndamukunda kandi ndamukumbuye murakoze
urakoze nawe Clarisse mu kazi ke ngaho rero ukomere wakoze kuza mu kiganiro wagasaro kaburaga no kwizera ijwi rya Amerika mu kuzagufasha kubona abavandimwe bawe ubwo nitugira icyo tumenya tuzakubwira ukomeze utegereze wizeye
murakoze
agasaro kaburaga
umwaka ugiye gushira tugishaka uwitwa Emmanuel Twagirayezu bakundaga kwita Rwayibebe Gashema Vianney ni umuvandimwe we atuye mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Mageragere dore amakuru yaduhaye yerekeranye na Emmanuel Twagirayezu
umuvandimwe wahunze muri 94 ahungana n'ababyeyi na basekuru hanyuma bo baza kugaruka ariko ntiyaza ubwo nkunda kumva ikiganiro cyanyu ku cyumweru cyitwa agasaro kaburaga
yego
nashatse uburyo rero mbona nimero zanyu biranga nza guhamagara mfite umuvandimwe witwa Arufosi Twahirwa amubaza niba yambonera nimero zanyu arambwira ati ndagufasha ndaguha nimero za bagira ubusa muzavugane
ni byiza urambonye rero none uwo muvandimwe wawe yari yarahungiye he kubera icyatagarutse
umuvandimwe wanjye yahunganye na basekuru 94 bahunga
yego
barahunga bahungira hitwa babaye mu urumva nge ndi mutoya ariko nabashije kuganira n'abantu na se wabo wari waragiye ariko aza kugaruka ariko arashaje hari no mu cyaro aye baba bari mu cyara ariko na telefone zabo ntazo noneho amakuru yaho bari
hehe
babaye mu nkambi ya Kabira muri 94 hanyuma ubwo yabanaga na sekuru na nyirakuru na n'uwo se wabo witwa Makabuza Jean Marie Vianney hanyuma basi aza kuhavaho mu nkambi ajya gukora akazi aho bita Ishange nyuma ariko akajya aza gusura basekuru aho babaga mu nkambi yaje kuva rero ahitwa Ishangi ngo shebuja amwimurira ahitwa Nyamibwa na Nyamikubi. Nyuma rero base wabo na sekuru baje gutaha ariko ataragaruka kubareba aho bari bari. Kuva icyo gihe rero baza andi makuru yandi twamenye arengaho baraje, kuva icyo gihe nta yandi makuru ye turamenye.
Uwo muvandimwe wawe yitwaga nde?
Yitwaga Twagira Yezu Emmanueli, bakundaga kumwita Rwayibebe. Yahunze afite imyaka 17 kuko yavutse 1977. Ariko hari undi muntu waje kuza duha makuru yuko babonanye muri 2000.
Yego.
Ariko umukuru wanjye we atakunze kuba mu nkambi, ntabwo yakunze kuba mu nkambi kuko baje ngo guhura, amubwira yuko asigaye yaratuye. Uwo muntu waje nawe yaraje aduha amakuru gutyo, nyuma ntabwo twongeye kubonana kugeza na n'ubu.
Yababwiraga ko yabatuye hehe?
Yatubwiraga yuko yabatuye mu ibyo bice bya Nyamikubi.
Niba Twagira Yezu Emmanuel bitaga Rwayibebe ni mukuru wawe, niba kumva kabari aho za Nyamibwa na Nyamikubi, akaba kumva hano ku ijwi rya Amerika, nayahe makuru wamubwira? Usigaranye amasegonda 30, yafate ugire amakuru waha mukuru wawe, umubwire amakuru yo mu Rwanda, umubwire n'icyo wifuza ufite ku mutima wawe.
Mu by'ukuri byashimisha abaye akiri wabaye anyumva, abavandimwe bose be barahari, uko twari abana 9 bose barahari, abaye anyumva rwose. Nimero zanjye nizi, cyangwa umwe muri base wabo banyumva, abaye anyumva cyangwa hari n'umuzi ubazi afashije akaba yabagezaho aya magambo mvuga rwose. Nuko turamukumbuye umusaza n'umukecuru, urabavuga ati icyatuzanira Manweli tutarasaza byadushimisha cyane.
Amakuru dufite nuko Emmanuel Twagira Yezu atari Nyamikubi nkuko murumuna we abivuga. Umwe mu babanye nawe i Masisi muri Rucuru ari mu kiganiro. Hakizimana Aloyizi ari mu karere ka Nyamagabe, umurenge wa Kibirizi, akagari ka Gashiha, umudugudu wa Rukamiro.
Twatwara abana Glasisi, arwitaga Rwayibebe.
Yego.
Arwitwaga Nubaha. Abitwaga Kalisa.
Yego.
Na Bizimana. N'uwo Manweli nyine ariwe bitaga Rwayibebe,
akaba ari muri Zambia ubungubu.
Wari muri Zambia ubungubu, ubwo nanjye naye ndimo bitaga Kizimana Louise. Ariko njye nkaba naratashye ndi hano mu Rwanda mu karere ka Nyamagabe.
None utaha watashye uvuye i Masisi cyangwa se nawe wabanje kunyura muri Zambia?
Njye nari mvuye aho bita i Rucuru.
Ubwo hari mu buhe mwaka?
2019.
2019. Hanyuma se
rero nageze hano mu Rwanda mvuye i Mutobo.
Wari uvuye i Mutobo?
Nageze mu Rwanda mpita njya kwiga ingando i Mutobo.
Rwayibebe se wigeze wongera kubasha kuvugana nawe aho yari muri Zambia?
2016 twaravuganaga, nuko amasimu bayanyatse na 2018 twaravuganaga.
Ku buryo uratekereza ko akiri muri Zambia?
Aracyari muri Zambia mu nkambi.
Iyo nkambi izina ryayo urarizi?
Aya ntago ndizi, ntago ndizi, twavuganaga arambwira ko ari mu nkambi ariko ntago ndizi.
Twagira Yezu Manuel mukaba mwaramwitaga Rwayibebe?
Yego.
Ubu naramuka kumvise azahita amenya yuko ari we Hakizimana mwabanye Masisi?
Yego, aho bita imikino.
ubuse niba kumva mubwira makuru yo mu Rwanda binamufashe kumva yuko na murumuna wa mushaka ugashima mubwira makuru yo mu Rwanda hameze hate ku muntu wavuye aho ngaho rucuru warumaze imyaka ukanyura moto ubu ngubu kaburi nyamagabe mu Rwanda hameze hate
mu Rwanda nta kibazo bose nasanze n'ababyeyi be na barumuna be bose barahari na mukuru we aho bita ku ruhuha naho narahageze bambwira ko ngomba kujya mushakisha ari hose ngo bakavuga nari kwinomere narayibuze kubera telefone yanjye bayinyatse narayibuze
tuzagufasha kumugeraho muzavugana ariko se muri kano kanya niba akumva Hakizimana niba akumva Rwayibebe wamubwira iki birumvikanura mukumbu ariko gira icyo umubwire hano mu kiganiro agasaro kabura gafata kanya winigure umubwire icyo ushaka
rwose icyo namushishikariza murumuna we aramukeneye cyane bunari Kigali ariko aho bita igashiha niho iwacu niho mvuka ubu bashiki be bari kumubaguha bamumbaza cyane ngo baramukeneye iba nyumva rwose yakwiye kuba avugira kuri radio nawe bakavugana akababwira nawe uko bimeze nawe agataha rwose n'imiryango yose bagubana n'iminani ye bari kuvuga ngo ba ubu nta muntu ushobora kwagera kereka bamubonyeho kandi no kugira ngo n'undi awufateho atahageze byibuze ngo abihereho ariko icyo namubwira cyo ni uko nge nageze iwacu nta kibazo gihari agomba kuzaza nta kibazo iwacu mu Rwanda nta mahoro nasanze nta kibazo gihari
Hakizimana Louise ndagushimiye cyane kuba wafasha kanya kugira ngo ufashe Gashema kubona amakuru ya mukuru we Rwayibebe ndagushimiye cyane kuba uwifashije kino kiganiro kugira ngo udufashe guhuza abanyarwanda aho bari hose niba rero Rwayibebe twagira Yesu Emmanuel atwumva muri kano kanya hari muri Zambia ndahamya yuko atazatinda kutugeraho kugira ngo tubahuze nongere ngushimire mbikuye ku mutima gira amahoro
yego rwose murakoze cyane imana ituho mu gifata twese
gusoza iki kiganiro ndatumikira hiti yise Enias mwene Nyabudaraza Iliana bari batuye mu cyahoje ari prefecture ya Gitarama muri komine ya Masango muri sectori ya Nyakogo muri serire ya Gashira bwoba ni hagati ya Gitwe na Buhanda yansabye kumufasha gushaka umwana w'umuhungu witwa Ndahimana Elam bakundaga kwita Didi akaba yarabuze ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'1994 yarafite imyaka 6 akaba yari kwa nyirakuru abavandimwe be ashobora kwibuka ni mushiki we witwaga Umuhire bakundaga kumuhimba Picu ndetse na nyirasenge witwa Nerida ubwo n'ubutumwa bwa hitiyisha Enias ikiganiro cy'uyu munsi ni hano tugisoreje mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake k'umuntu mushakisha nimero rero ni 00122743641 nongere nyisubiremo 00122743641 mbibutse ko igikorwa cyo gushaka ababuranye n'ababo ari igikorwa cy'urukundo n'ineza nta kiguzi ntihazagire ubasaba amafaranga abizeza kuzabafasha kungeraho ntibibaho iki ni ikiganiro kijwi rya Amerika cyo gukigikira ubusabane ubworoherane mu bantu no kumva ko umuntu ari umuntu nkawe naho ubutaha mwari kumwe na Venuste Nshimimana agasaro